ziki tubashikize iminsi yose kwa gatandatu kuri isa.
Naramutse neza dususuruke. Kamasa Jonas yanyandikiye kuri WhatsApp y'Ijwi rya Amerika numero guteranyeho rimwe 202 441 9931. Ati ndasuhuza Thomas Kamirindi na Oriane Itangishaka, umuryango wacu, ababyeyi, abavandimwe bari Kenya, Olivier Murangwa na Veko, abari Burundi Ndayisabye Sebineza Siloni Muhire, Reverend Pasteur Binagana n'umuryango we bari Minembwe, Reverend Pasteur Kajabika n'umuryango we bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango wa Mudahemuka. Kamasa Jonas ati mukomerere mu mwami Yesu. Arasusurutsa kandi abanyagihuha bose muri rusange. Adutuye indirimbo yitwa Je mfite umukiza yatuyizere Papi Claver. Kamasa we ndagushimiye cyane.
Yeah.
Ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke ni buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Email radio yacu @gmail.com. Facebook VOA radio yacu. Ohereza numero yawe ya telefone tuzaguhamagara maze ususurutsa bawe.
Ndishimbo shashamba testan ndi mu karere ka Ruhango abanifuza gutasha umuhambere ni umugore wanjye twa niyo nkuru ya Zafina na mama wanjye twa nitire ka Vestine na pare oriwe papa batise muri we bita Bahati Nyasi n'abari mutwiganye muri ese igiro harimo Noheri harimo Mutoni wa Sederisina harimo n'abarimo banyigishije harimo uwo bita Sabagasane n'uwo bita Eliezeri abansuhuza n'abo twiganye mu rwabuye mu kubaka muri 2010 abansuhuza n'umugosi wanjye twakoranye i Kigali mu bijyanye na Dry Knight kwa Rufosi abansuhuza n'umurundi yitwa Emire uri mu mihigo abansuhuza n'uwo bita Sekambawe Vesa n'abahereye i Kigali abansuhuza uwo bita Mico Myiza n'abari i Gikondo abansuhuza Muhire w'Ikigembe abansuhuza mama wacu yitwa Nyiramahanga ari Gitarama abansuhuza uri mama wacu ari muri Nyakare yitwa Saverena abansuhuza uri mama wacu nawe yitwa Nose Yatanaranu Rutabo abansuhuza n'uwo bita Muhire n'abahereye Ikigembe abansuhuza n'uwo bita Ngenda Hari Jean Baptiste abansuhuza na muramu wanjye ari mu Bugande yitwa Nosenti abansuhuza na ba data bukwe baherereye Ikigembe muri Gisagara abansuhuza n'abo twakoranye Gifundi i Bujumbura abansuhuje n'abo twaririmbanye muri korali kera za muri ngabo za Kristu muri santerali ubona n'uwo nkamukansa indirimbo yariyo yose ya Rugamba Sipiriyana iranshimisha.
Jean Baptiste urakoze cyane.
Sa murakoze.
Yewe ndumusaza nyaminaga tujyane muri kabare nazambiri kuri nizo sinzizira ntibagamba gume uyada wikabya tumenya gusa zitanduranyije cyane
yewe ndumukecuru rukukure nabyiru y'abahungu nashinye
Uyada wikabya kimenya gusa zitanduranyije cyane ndengeje imyaka ya pasiyo akazi nawe karangirije ndengu kanyiga kora abato yabasiza nabaceceke nibare bahetse oyada wikabya kimenya gusa zitanduranyije cyane
yavutse abapadiri bacyaduka burya nsanga yashinze mama nyiki abatungwa na yemwe ngo ndakecure kandi nyivugira nyihagaze amubu ninjiji
oyada wikabya kimenya gusa zitanduranyije cyane mu banyamupira jye nari bena ndatsindi ibitego ikavuga none maratoranya ngasigara ngura imyaka 40 irakabije mfanye ibitego oyada wikabya kimenya gusa zitanduranyije cyane
mfite umukobwa nibyariye naramushyingiye ubarubatse nta nubwo ajya yibuka ko ndi
ukaza ubikabya imenya gusa zutanduranyije cyane nashatse umugore narutaga nonaraceje kandi nyize Shaku muto ya mumu alike Ketujendu muche chura menyurugo Numbir joraha Oya da wikabja Jume nyangu sazu tandra nije chane
Jume fiti peru ya uzukuru wa uzukuru zao na
Oya da wikabja Jume nyagusa zutandura nijecha
Dususuruke ni hano ku ijwi ry'Amerika. Bonfils dufatanye David yanyoherereje ubu butumwa bwe kuri WhatsApp y'ijwi ry'Amerika numero guteranyaho rimwe 202 441 9031.
Ijwi ry'Amerika muraho. Amazina yanjye ni Bonfils dufatanye uzwi nka David Ngorore, uzwi ku izina rya David Ngorore. Nifuza ko ubona ubutumwa bwanjye bugenda muri dususuruke. Abantu ba mbere mperaho ndasuza Thomas Kamirindi ukora kino kiganiro, abandi nkurikizaho ni Pepe wanunguruwe kuri Mbuye, harimo uwitwa Hakiza, harimo uwitwa Mondo Claude, harimo uwitwa Haberi, harimo n'umuhungu wogosha n'umukamara witwa Eric, harimo ndasuza na mama wanjye uri ari Agatsibo mu kagari kandatemwe, ndasuza na papa uri ari ya Kigali, ndasuza na mukuru wanjye wa Kayiranga utuye ari akurishyira, ndasuza n'abandi bantu benshi banzi kuri Facebook inshuti zanjye, harimo ba Batrifebre, harimo ba Jaronge, harimo ba Anastasi, harimo ba Nibizi Paul hari akirehe. Abo bose ndabasuhuza, ndabifuriza kumererwa neza mu izinange z'umwaka tukirimo. Ndabatura indirimbo ya Ambassadors yitwa Nahuye na Minsiya. Murakoze mukomeze namwe kumirwa neza.
David ndagushimiye cyane kandi nkwifurije weekend nziza.
Ah, ah, ni mwari muzi narahimutsu undi mushya.
Ijwi rya Amerika turasusuruka Facebook VOA Radio yacu, email radio yacu @gmail.com.
Ikazanwe n'Imana Samusoni aba ni ngaha ibujumbura ngaha kumusaga aba ntanguye gutasha Thomas Kamirindi Kansaka akora ngo kwiragiro kwiragiro rya Amerika aba ntaza n'umukobwa turi kumwe ngaha w'umugenzi wanjye witwa Francine. Ndavido n'uyu kandi yari ngaha yitwa Koko Miss Koko Miss Kayanza bise n'uyundi yitwa Patrice ngaho mu Rwanda yatahije namwese makuru ngaho kuri iryo radiyo rya Amerika yatahije mama ari ngaho ku masanganzira komine Kiremba mu ntara ya Ngozi yatahije na mwenyi wacu yitwa Elias Batukanayo yatahije n'undi kwa Kirari ari ngaho nyine ku masanganzira yatahije n'uyundi yitwa Desire ari ngaho ku masanganzira yatahije n'uyundi yitwa Sipiye ari ngaho ku masanganzira mu Kitoka bose niho bibera ndatahije n'uyundi yitwa Barahinduka Resipino ari ngaho nyine mu Kitoka yatahije Polikarito nawe nyine mutoyi wacu indirimbo ndabiturize urakingiwe uhungiye banza protaje ndibagi aba mu gatumba ubutumwa bwanjye bwaro uzobushyire gushyikira karita bagenzi banjye bazakura.
Yego yego Samso ndagushimiye.
Nande nakugushimiye Thomas ariko turanyiruka kandi telefone tuyaga.
Yego nzajya mbikora Samso. Turakingiwe n'indirimbo ya Nkurikiye Protaje.
Imihigo myinshi akirashike itamasiko umuju w'Imana uramubikira umuntu umwe yafashe urugendo afise imihigo myinshi akirashike itamasiko umuju w'Imana uramubikira yemwe yemwe abo bantu yahiga bari damasiko ariko kandi bari bakingiwe abo bantu yahiga bari damasiko Satana duhiga ariko kuko dukingiwe ni mana y'ubushobozi naswa bamenye imana kuko Satana duhiga ariko kuko dukingiwe ni mana y'ubushobozi ikiraba imigambi y'umasi ikayifatira mu nzira yemwe yemwe cyonda kingiwe naura kingiwe dura kingiwe
Yeah. umuntu yitwa Daniyeli niko ijambo ry'Imana rivuga yakunda gusenga Imana cyane abandi nabo bibaterishari umunsi umwe hafashe ingingo yo kumuta mugoboka intambwe ariko no mugoboka intambwe Imana yacu yaramukiye umunsi umwe hafashe ingingo yo kumuta mugoboka intambwe ariko no mugoboka intambwe Imana yacu yaramukiye yemwe yemwe ukatondo umami achakuri kwa gobo asangata niyeri arachari mutima atege kako bamukura muru gobo atege kako abari bamureze aribo batere kwa muru gobo atege kako abari bamureze aribo batere kwa muru gobo Kwimbiri chobo wibuke yuko ukingiwe imana yubushoboke na wewe abasi bawe niba kwimbiri chobo wibuke yuko ukingiwe imana yubushoboke icho chobo bakwimbiye ubabo nibo bazokirwa mwoye mwuko chobo ndakingiwe naura kingiwe dura kingiwe
America ikiganiro cy'umuziki dususuruke nshuti ya dususuruke zose uzisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com jayo mazurebe ahanditse ibiganiro kandaho umanuke urabona ahanditse umuziki naho ngaho mwese rero banywanyi ndabashimiye cyane mbifurije amahoro nka Ben Rutabana Mugire weekend nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
bavuga mahoro bahishe mihoro inyuma utibite ngo nuburo nijoro bagakora amahano abona bahusa bahururanye karamo n'ibitabo abona basinya bagaseka bagahoberana Tegereza gutaha waratumaru kambikana mazaba nabakagwa abakeye bakarira nyamara bana baratabaza barasaba ibitotsi abakeye baratakamba barasaba mahoro bati
amma amma
mwanaje zakari